ngomezulu dlakadla nkabandla lubelo gaba yenkosi maphakela indoda edengeleni ilambile mfiso malinga dluli msuthu.
This is the Healers Podcast with Ngomezulu.
Wena wezulu.
Yeah.
encima, justo lutando. Kuningi tinzochapula, kuningi sama, kuningi tinzochapula. Why go banzima, mukto lutando. Why go banzima, mukto lutando. Kuningi tinzo chapula, kuningi sama, kuningi tinzo chapula.
Bengelunga bache labani, ugu timina, ukuthi mina nothando lunini bengcela ungabatshela bani ukuthi mina nothando lunini bengcela ungabatshela bani ukuthi mina nothando lunini bengcela ungabatshela bani ukuthi mina nothando lunini
Ngiyathanda babe Oza mami Ngiyaphila babe Oh get up Ngiyathanda babe Oza mami Ngiyaphila babe Oh get up Ngiyathanda babe Yeah mami Ngiyazelanga Oh get up Ngiyathanda babe
Bengcela ungabatshela bani ukuthi mina nothando lunini took that as a sign that I should call and say, hi. So that's all. Hi. I hope you don't think I've lost my mind. I hope you don't think I'm crazy. This message is getting long, so I should just say bye. But the idea of you listening to this, the thought of you on the other side of the line, I can't hang up. I don't want this to end. Not again. I don't know if you miss me too. I mean, I haven't heard from you, but I hope you do. I'll always love you. I miss you.
Da que baby.